filimkan ka hadlaya saadiq maxamuud iyo sacad xuseen waxaa dubistiisu ay socotay muddo saddex sanaa j r pierre smith oo ah wasaaraha filimka ayaa ka sheekeynaya sidii hawsha filimkani ay kusoo bilaabatay.
They really played for the Somali national team. We first met them in 2013 at Sakafa, which is a
waxaan markii ugu horreysay la kulannay sannadkii 2013 iyagoo ka qayb galaya tartanka bariga iyo bartamaha afrika ee Sakafa. 2 toddobaad ayaan xulka qaranka la joognay, waana meeshii ugu horreysay ee sacad xuseen iyo saadiq maxamuud aan kula kulannay. Saadiq markaa nairobi ayuu deganaa, waxaana u ciyaarayay kooxda f c leobird, sacadna waxa uu u ciyaarayay kooxda kubadda cagta elmen, waxaana uu kala socdaali jiray magaalooyinka muqdisho iyo afgooye. j r ayaa sheegay in isagiiyo saaxiibkii brian ay filimkan badankiisa ku duubeen magaalada muqdisho. Waa kan j r oo mar kale ka sheekeynaya sidii ay muqdisho ku tageen.
Well, we first met the national team in 2013 and then it was about 6 months later that I went to Mogadishu.
Markii aan xulka qaranka nairobi kula kulannay, 6 toddobaad kadib ayaan muqdisho tagnay. Sheekadanina sidaad og tahay 2 dhalinyaraa ayay ku socotaa. Sadiiq isagu waxa uu ku noolaa nairobi isagoo sugayay fursadda ah inuu amerika tago, halka sacadna uu muqdisho deganaa. Markaa muqdisho ayaan tagnay oo filimkan kaga soo duubnay. Koox filimka nala duubta ayaan ijaarnay si nolosha sacad ee magaalooyinka afgooye iyo muqdisho aanu duubna, ayuu yidhi. muddadii 3 sanaa ee samaynta filimkan ay socotay, j r iyo brian waxay booqdeen goobo dhowr ah si ay filimkan u dhammaystiraan. miisaaniyadda ku baxday oo aan wax ka weydiiyey ayaa j r sheegay in sannadkii koowaad ay jeebkooda ka bixiyeen, 2 sannadood ee dambena ay lacago dheeraada u amaahdeen sidii ay filimka u dhammaystiri lahaayeen. j r ayaa se sheegay in yoolkoodu aanu lacag ahayn ee uu ahaa soo shaacbixinta sheekada 2 dhalinyarada soomaalida ah.
Ujeeddadu
waxay ahayd in waxaan horey loo arkin aan samayno, taasoo ah inaan filim documentary ah ka samayno dhalinyaradan doonaya inay riyadooda ka dhaveeyaan. filimkaas ood ku daawan karta adigoo jooga shaleemooyinka amaba gurigaaga jooga. Markaas kadibna filimka la geeya kenya iyo soomaaliya si dhalinyaradu ay niyadhis uga helaan dhalinyaro kale oo xaaladooda oo kale ka sheekeynaya, ayuu yidhi. 2 wiil ee filimku ku socdo oo 2 hadda ku sugan dalka maraykanka ayaa soo kala horreeyey. saadiq maxamed oo horay dalka kenya ugu noolaa waxa uu maraykanka yimid xagaagii sannadkii 2014, halka sacad xuseen oo soomaaliya deganaana uu maraykanka yimid bishii maarso ee sannadkan. inta uu filimku socdo, saadiq waxa uu ku hadlayaa afka ingiriiska, halka sacadna qoraal ahaan looga turjumayo. dhinaca kale, brian belinkof oo hata faftiraha filimka ayaan weydiiyey xilliga ugu horreeya ee daawadayaashu ay filimkan heli karaan.
So actually this Saturday we're doing a screening in Minneapolis at the Parkway Theater that's going to start.
Waxa uu sheegay in sabtidan saacaddu markay tahay 7:00 filimkan lagu soo bandhigi doono shaleemada Parkway ee magaalada Minneapolis. bilowga sanadka fooday nagu soo hayana si weyn loo baahin doono, iyadoo laga heli doono iTunes-ka iyo meelaha kale ee filimada lagu baahiyo. brian belinkof ayaan ugu dambeyn weydiiyey sida uu yahay xiriirka ay isag iyo saaxiibkii j r la leeyihiin saadiq maxamed iyo sacad xuseen.
I mean, I'd say JR's practically become a father to the two boys. I've been more hands-on with the
waxaan oran karaa in JR uun ahaan aabo u noqday 2 wiil. anigu waxaan inta badan ku mashquulsanaa samaynta filimka, laakiin intii sacad uu sugayay inuu maraykanka yimaado dhowr mar ayaa lacagan ku gargaaraya u diray. dhinaca kalena waxaan xiriir la samayn jiray saadiq oo aan weydiin jiray halka uu marayay iskuulka iyo kooxdii kenya ee uu ciyaari jiray. saadiq maxamed iyo sacad xuseen waxa ay hadda ku sugan yihiin magaalada st louis ee gobolka missouri, iyagoo ku tababartay akademiyada kubadda cagta ee ay leedahay kooxda f c dallas.